Ndande ni chimwe mwamvela konse kumumuli ndi manja awiri ndi kulandiraninso nane ku programu ya tisanthule Baibulo. Pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa pang'ono-pang'ono kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso, ulendo wathu wa mbuku la Masalimo udakalipo ndithu, ndipo ayi umo ndi mokhazikika paja Salimo ndi buku lalikulu zedi ndi machapta 150. Ndiye ndi ulendo ndithu wa masabata angapo apo iye aitine kuti miyezi kusanthula buku lopatulika. Mbale Manda, Osman Chirola Manda atitsogolere kusanthula Salimo 36 ndi kuyatira wanso mu 37. Nayu.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyene lero Mulungu atitsogolere ndi mawu ake apa Mateyu 28 verse 20. Pamene tipeza mawu akuti, ndipo onani, ine ndili pamodzi ndi inu masuku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pasi pano. Tsono mprogramu ya taija tinali kusandula Masalimo chapter 34 kuyamba verse 1 ndikulekeza 35 verse 16. Mene timakambirana za nyimbo ya matamando chifukwa cha kumasulidwa. Ndipo lero tilowa Masalimo 36 kuyamba verse 1 ndikulekeza 38 verse 8. Mene tiwoneza chithuzi cha woyipa ndi mdalitso wa mtsogolo. Tiyamba ndi Masalimo 36, momwe tiwoneza chithuzi cha woyipa. Salimo limeneli likumuonetsa Davide ngati mtumiki wa Yehova. Ndipo Salimo lomweli likutionetsanso za mtima wa munthu umene uli woyipa. Mwina inu simungakhulupirire, koma munthu wina aliyense ali ndi mtima woyipa wokondedwa. Tileta mvela ni mau apa Yeremia chapter 17 verse 9. Amena kunena kuti, mtima ndiwo wonyenga koposa, ndiwo sechilitsika, ndani angate kuudziwa. Koma tilindi mawi wakuti Mulungu alindi kuthekela kotana ndi vuto limeneli la mtimali. Tiyambe kuwerenga verse 1. Cholakwa cha woyipayo chimati mkati mwa mtima mwanga palibe kuopa Mulungu pamaso pake. Tiyambe ndifunso lakuti, kodi cholakwa cha woyipayo mkati mwa munthu ndi chiyani? Yankho likuti ichi ndiye chilengedwe choyamba cha munthu chimene munthu wina aliyense ali nacho, chomwe ndi chilengedwe cha Adamu. Taonani pa Matei 15 verse 19. Ambuye Yesu adanena kuti, pakuti mumtima muchokera maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zachiwelewele, zakuba, za umboni wonama, za mwano, izi ndi zoyipa zimene zimachokera mumtima mwa munthu. Tsono mawu akuti, palibe kuopa Mulungu pamaso pawo. Tena mawu awa analembedwanso ndi Paulo pa Roma 3 verse 18. Mawu awa ndi amene akuonetsera anthu poyera kuti mulibe chabwino mkati mwa munthu woyipa. Ndiye tikunenetsa kuti chikhalidwe choyipa chimenechi sichidachoke mkati mwa munthu uyayi, ndipo chili chikhalire mpaka na lero lino. Tsono ndifuna nene mawu akuti, pali anthu ena amene amakonda kunena kuti, chikumbu mtima chako chikutsogolere iwe. Ayi wokondedwa, sizidi chomwecha ayi. Chikumbu mtima sichitsogolera munthu wokhulupirira ayi, koma mzimu woyera ndiwo ndiye amene angathe kukutsogolerani inu. Ndiye nkhani kunena kuti chikumbu mtima cha munthu chili ngati lamulo lomwe limangokudziwitsani ngati chimene mwachitacho ndi chinthu chabwino kapena ayi. Tela tikunenetsa kuti inu muyenera kulola mzimu woyera kuti akhale wokutsogolerani. Basi mwa njira ina tikunena kuti chikumbu mtima ndi chimene chimangokutsutsani pamene mwachita chimwa, basi koma osakutengerani kuchipulumutso ayi. Verse 2, pakuti adzidyoletsa yekha mkuona kwake kuti anthu sadzachipeza choyipa chake ndi kukwiya nacho. Pano ndiyambe ndi mawu a mkulu wina wotchedwa Matthew Henry amene adalankhula kuti, anthu ochimwa amadzionunga okha popeza amadzinyenga. Satana sakadawanyenga pakadakhala kuti iwo sadadzinyenge okha. Kodi wakunyengayo adzakhala muyaya? Ayi ndithu. Tsiku likuza ndithu pamene wochimwa sadzinyenganso ayi. Apa ndi pamene uchimo wake udzampweteka kwakukulu. Okondedwa anzanga paulendo. Mau ankulu uyu kapena kuti nkhani kunena kuti munthu woyipa amene akuona kuti lero zinthu zili bwino. Koma nthawi ina ikubwera nthawi yachiweruzo yomwe adzalibva kuyipa tchimo lake. Ndipo idzakhala kuti nthawi yatha kotero kuti palibe somwayi wakulapa. Pachifukwa chimenechi ine ndikuganiza kuti chinthu chimodzi chomwe wotayika adzakhale nacho mmoyo wake wonse ndiye chikhalidwe chake cha umunthu wake wakale. Tele ichi ndi chinthu chimene adzadene nacho koposa. Kunena kuti ichi ndi chinthu china chomwe chidzamuyike iye mundende ya iye mwini mkati mwa thupi lake. Okondedwa, kodi inu mudamasulidwa kale ku uchimo wa chikhalidwe chimenechi? Verse 4. Alingalira zopanda pake pakamwa pake adziyika panjira posati pabwino choyipa sayipidwa nacho. Njime ino ikunena kuti munthu woyipa akagona nthawi zonse amalingalira choyipa chimene akufuna kuchita tsiku lakudzalo. Ichi ndi chithunzi chomwe chikuonetsa kuti munthu ndi woyipadi. Tena tamvani miyambo 4 verse 16 pali mawu akuti pakuti akapanda kuchita zoyipa samagona ndipo akapanda kukhumudwisa wina tulotawo tiwachokera. Kutanthauza kuti munthu woyipa amachita choyipa mokhazikira komanso mokonzekera bwino. Apa ndi pamene pakuonetsa kuti munthu woyipa sachita chinthu choyipa chifukwa chakuti wadzidzimutsidwa ayi, koma chimakhala chinthu chakuti wakonzekera bwino. Ndiye ndikunenetsa kuti munthu amene wasiya kuchita chinthu chabwino monga kusiya kupemphera kaya kusiya kupita kumapemphero kapena kusiya kutsatira malangizo a Mulungu, zotsatira zakenza kuti amachita zoyipa. Ndipo zimachitika izi pamene munthuyu akuchita mwadala, akuchita kusankha ndithu kusiya kuchita zomwe iye amayenera kuchita nayamba kuchita zosayenera. 5. Yehova mwamba muli chifundo chanu, choonadi chanu chifikira kuthambo, chilungamo chanu chikunga mapili, maweruzo anu akunga chokozama chachikulu. Yehova musunga munthu ndi nyama. Ha! Chifundo chanu Mulungu nchokondedwadi, ndipo ana a anthu athawira ku mthunzi wa mapiko anu. Taonani mawu ali mundimeyi ndiwo mawu odalitsa, mawu opambana komanso mawu olimbikitsa. Tsono uyu ndiye Mulungu amene munthu amamukana, Mulungu amene munthu samuopa. Munthu woyipa samudziwa Mulungu ameneyo, kotero kuti sadziwa nkomwe kuti zimatanthauzanji kukhala mmapiko ake. Taonani kuti sadziwa kuti malo awa nda amene oyela amabisalako. Ndiye tavani mawu apa Kisodo 19 verse 4 akunena kuti inutu munaona chimene ndinachitira Aigupto ndi kuti ndanyamula inu monga pa mapiko amphungu ndi kubwera nanu kwa ine ndekha. Awa ndi mawu a Mulungu. Tere pano nkhani yakubisala mmapiko ndiyo nkhani yolimbikitsa kwambiri. Taonani kuti ndi nkhani mmene tipezamo chitetezo, tipezamo mpumulo, komanso tipezamo kukoma mtima ndi chikondi cha Mulungu. Tamvani Ambuye Yesu pa Mateyu 23 verse 37. Ananena kuti, ha Yerusalemu, Yerusalemu, amene umapane neri, ndiku aponya miyala, iwo otumida kwa iwe, ine, ndinafuna kangati kusonkhanitsa pamodzi wana wako, inde, monga thadzi, lisonkhanitsa anapia wake, mapiko, koma inu, simunafune ayi. Ndiye mamau amenewa, tikunena kuti, uyu, ndiye Mulungu wachitetezo, amene anthu ambiri akumukana masiku ano. Tsono ngati inu muli modzi wa anthu amenewa wokana Mulungu ameneyo, kodi chitetezo chanu chili kuti. Verse 11. Pazi la kudzikuza lisandifikire ine. Ndi dzanja la oyipa lisandifikire ine. Ndi dzanja la oyipa lisandichotse. Pomwepo, padagwela wochita zopanda pake, anawalika, ndipo sadzatha kuukanso. Davide mundime ino, akupempherela kuti Mulungu apitilize kuonetsera chifundo ndi chisomo chake pa iye. Kunena kuti Davide, akupempha kuti asagwetsedwe mmanja mwa oyipa. Azanga, ili ndilo pemphero lofunikadi kwambiri kwa inu ndine, chifukwa tili kukhala mdziko momwe woyipa anakhazikika kote kuti anamera meso. Tentiloweni mu chapter 37. Kani yayikulu pa mawu omwe akupezeka mchapita chimenechi ndi omwe tikuyenera kuchita ndithu kuti tidzalandire cholowa chathu. Tsono nkhani ya kulandira cholowa ndi lonjezo la Mulungu kwa anthu onse okhulupirira. Ndipo salimo limeneli likuyamba ndi kutilimbikitsa kuti tisamatengeke kapena kuti sitiyenera kudalira cholowa cha osalungama chifukwa chili ndi mathero ake. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikufanana ndi imene ikupezeka pa Masalimo chapter 73. Tsopano tiyambe kuwerenga verse 1. Usavutike mtima chifukwa cha ochita zoyipa. Usachite nsanje chifukwa cha ochita chosalungama. Pakuti adzomweta nsanga monga udzu ndipo adzafota monga nsipu wawisi. Nkhani ili mundime ino ikunena kuti chuma cha osalungama chinapereka nkhawa kwambiri kwa David. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikupezeka pa Masalimo 73. Mmene yafotokozedwa bwino ndithu. Nkhani ili pano mdziko la pansi kunena kuti muli anthu oyipa amene ndi olemera kwambiri. Ndiye Davide anali kupereka upangiri kwa anzake komanso kwa inu ndi ine lero kuti sitiyenera kuvutika ndi chuma chawa. Tsono nkhani yomweyi ikupezekanso pa miyambo 24 verse 19. Pamene pali mawa kuti usavutike mtima chifukwa cha ochita zoyipa ngakhale kuchitira nsanja mphulupulu. Iyi ndiyo nkhani imene kuti wokhulupirira sayenera kusilira ndi momwe anthu oyipa akutukukira ndi chuma chawo, popeza chuma chawo ndi cha nthawi yochepa. Teleta vani Masalimo 90 verse 5 ndi 6 akunena kuti muwatenga ngati madzi ndi madzi akulu, akhala ngati tulo, mamawa akhala ngati msipu wophuka. Mamawa uphuka bwino, madzulo ausenga nuuma. Tele awa ndi mawu amene akunenetsa kuti chuma cha oyipa ndi chonyenga, popeza chimakhala ngati msipu mmawa koma akausenga madzulo umafota. Manjira ina Davide akulimbikitsa kuti tisilile kapena tikumbe kukundika chuma cha mwamba popeza akuba ndi njenjete sanga chiwononge. Kunena kuti inu ndi ine, tiyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa Yesu Khristu, chifukwa ndiye amene amakwaniritsa zosowa zathu zonse. Verse 3. Khulupirira Yehova ndipo chita zokoma. Khala mdziko ndipo tsata choonadi. Pano David akupereka malangizo komanso akuonetsa lonjezo kwa anthu lomwe ndi la Mulungu. Taonani akunena kuti wokhulupirira sayenera kumadandaula koma ayike masolo ake pa Mulungu. Amene ndi wokhulupirika ndi wokwanitsa kusamalira ino. 4. Udzikondweretsenso mwa Yehova ndipo iye adzakupatsa zokhumba za mtima wake. Mawuwa akupita ku mtundu wa Israeli komanso kwa ife lero. Pano ndime iyi ikunena kuti wokhulupirira ayenera afunitsitse chisangalalo chawo mwa Mulungu popeza ndiye wokwanira muzonse. Tamvani mawu apa Mateyu 6 verse 33 akunena kuti koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zonse zimenezo zidzawonjezedwa kwa inu. Nkhani pano ikunena kuti pamene inu munakhulupirira Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu, zikutanthauza kuti munadalitsidwa kale ndi madalitso auzimu ndipo zina zonse zitsatira pambuyo pake. Mwa njira ina inu simuyenera kuyika mtima wanu pa chuma cha dziko lapansi koposa chuma cha uzimu ayi. Teleta mvani verse 5 likunena kuti pereka njira yako kwa Yehova, khulupiriranso iye adzachichita. Pano ndiyambe ndi mawu akuti pala Khristu ambiri amene amapeza cholakwa pa Mulungu. Izi zimangoonetsa chinthu chimodzi chakuti Akhristu amenewa asanapereke njira zawo kwa Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yomwe akulimbikitsa Davide kuti ngati inu mumakayikira Mulungu pena pake, muyenera kumukhulupirira Mulungu muzonse popeza adzachita ndithu chimene inu mufuna monga mwachifuniro chake. Verse 8. Khala chete mwa Yehova, nulindire iye, usavutike mtima chifukwa cha iye wolemelera njira yake. Tona ndime ino ikuonetse chinthu china chomwe ndi chofunika kwambiri. Tona Davide akunena kuti wokhulupirira ayenera kukhala chete osasilira chuma cha woyipa. Kunena kuti pamene woyipa akupeza chuma chawo mnjira zosayenera, inu ndi ine sitiyenera kutengeka. Mwachisoni lero lino Akhristu ambiri ndi amene ali patsogolo kugwiritsa ntchito njira zoyipa sopezera chuma. Verse 9. Leka kupsa mtima nutaye mkwiyo, usavutike mtima ungachite choyipa. Awa ndi maganizo amene akuchenjeza zakupsa mtima chifukwa choona momwe woyipa akutukukira pa chuma. Ndiye chenjezo likunena kuti pamene inu muchita choyipa ndi cholinga chofuna kupeza chuma, musaganize kuti mukhoza kuzemba Mulungu. Kunena kuti ngakhale mwana wa Mulungu ayesa kuzemba, koma ayenera kudziwa kuti mkwiyo wa Mulungu ukhalabe pa iye. Verse 10. Pakuti wochita zoyipa adzadulidwa, koma iwo akuyembekeza Yehova, iwowa adzalandira dziko lapansi. Pano pali cholinga cha Mulungu pa ana wake amene adzakhala wokhulupirika kwa iye. Taletaona ana akunena kuti wonse wodalira Yehova muzonse adzalandira dziko lapansi. Kunena kuti adzalamulira mafuko kapena kuti adzalamulira mafuko onse pamene woyipayo adzalangidwa. 11. Koma wofatsa adzalandira dziko lapansi na adzakondwera ndi mtendere wochuluka. Nkhani ili pano ikunena kuti wofatsa kunena anthu amene adzapirira mayesero a dziko lino ndipo amene adzakhala pa mtendere ndi Mulungu. Uwu ndiwo mtendere umene dziko lapansi silingapereke. monga mwa mawu apa Yohane 14 verse 27. Komanso mtendere umenewu, woyipa sanga upeza. Mawu akupezeka Yesaya 57 verse 21. Kwadi inu, mulina awo mtendere wambu ye umenewu. Verse 14. Woyipa, anasolola lupanga na akoka uta wawo. Alike wazuzika ndi waumphawi. Aphe amene ali wowongoka njira. Zochepa zake za walungama zikuopa kuoposa kuchuluka kwao kwa woyipa ambiri. Pakuti woyipa adzatayika ndipo adaniwo ake a Yehova adzanga mafuta ana ankhosa adzanyeka monga utsi adzakanganuka. Yehova adzakhazikitsa mayendedwe a munthu ndipo akondwera nayo njira yake. Tsono ndimezo says zili kutsindika pa mawu akuti woyenda ndi lupanga adzawonongeka ndi lupanga lake. Kunena kuti munthu wochimwa adzawonongeka ndi uchimwa wake. Awa ndi mawu yolimbikitsa a Khristu kuti asatengeke ndi chuma cha woyipa. Kunena kuti ngakhale wolungama aoneke aumphawi pansi pano koma amakhalabe ndi mtendere weniweni. Ndipo payenera kudziwika bwino ndithu kuti woyipa adzawonongeka ndithu. Wokondedwa anzanga paulendo, mwina inu muli kufunsa kuti kodi ndi zotheka bwanji kukhala ndi mtendere pamene ukusauka? Yankho likunena kuti Mulungu ndi amene amaongolera mayendedwe a Khristu ndi kumpatsa mtendere. Mwanjira ena ndikunena kuti pamene inu muyenda mwachifuniro cha Mulungu, Mulunguyo amakondwera kwambiri mmwamba. Takumbukirani kuti Mulungu analoza Yobu kuti ndiye wolungama wake mu mtima. Kodi lero akhoza kuchita chimodzimodzi kuloza inu? Verse 20. Wolungama adzalandira dziko lapansi na adzakhala momwemo kosatha. Ndimene ikutiwuzanso kuti Mulungu adzakwaniritsa malonjezano amene analonjeza Abraham ndi wana wa Israeli. Taonani anawalonjeza zinthu za dziko lino lapansi. Ife tinadalitsika ndi madalitso auzimu. Kutanthauza kuti pamene anatidalitsa ndi madalitso auzimu, zina zonse zomwe ife tingafune zidzawonjezedwa kwa ife. Ndiye tikunenetsa kuti chuma cha katundu ndiwo madalitso owonjezera amene Mulungu anakupatsani. Choncho ndikofunika kuchigulitsa ntchito chuma chimenechi moyenera monga momwe Atate afuna. Tentuloreni pa verse 37. Tapenye wangwiro ndipo taona wongoka mtima, pakuti ku matsiriziro ake a munthuyo kuli mtendere. Koma ola akadzawonongeka pamodzi, matsiriziro awo oyipa adzadulidwa. Tsono munthu wowongoka mtima ndiye munthu amene amakhulupirira Mulungu ndipo amayima pa chifuniro cha Mulunguyo. Ndiye mathero a munthu wolungama ndi mtendere. Koma matsiriziro a munthu oyipa ndi kudulidwa chifukwa anachita kusamvera. Tentuloreni 38. Momwe tiona salimo la chikumbutso. Ili ndi salimo la Davide momwe tiona kuti analemba ndi cholinga chofuna kukumbukira za kufoka kwa thupi lake. Ndiye kufoka kumeneku kukhoza kukhala kuti Davide anadwala kote kuti anali kulemba ali ndi ululu waukulu. Tsono ngakhale sitinamvepo za kudwala kwa Davide, koma tikumuona kuti akutokoza Mulungu chifukwa cha machiritso. Verse 1. Yehova, musandidzudzula ndi mkwiyo wanu ndipo musandilange moopsa mtima wanu. Davide mundimeno akuonetsa kudana ndi masautso ake kotera kuti akudzudzula komanso akupemphera Mulungu kuti asamuweluze kudzera mu mkwiyo wake. Verse 2. Pakuti mivi yanu yandilowa ndi dzanja lanu landigwera. Munofu mwanga mulibe cha moyo chifukwa cha ukali wanu. ndipo mafupa anga simuzizira chifukwa cha chola kwa changa. Pakuti mphulupulu zanga zapitilira pamutu panga. Ndathodwa nazo monga ndi katundu olemera. Nkhani ili mundime ino ikunena kuti Davide wavutika kwambiri chifukwa cha matenda wake. Ichi ndi chifukwa chake akupemphera kuti Mulungu asamweluze mu mkwiyo wake. Tsono zikuoneka kuti matenda a Davide anabwera chifukwa cha uchimo. Ndiye chimene tikuphunzira ndi chakuti inu ndi ine sitingathe kuseza nkhawa zathu pa ife tokha, koma kusezetsa Yehova nkhawa zathu zonse ndiko. 5. Mabala anga anunkha adawola chifukwa cha kupusa kwanga. Ndapindika ndawerama kwakukulu ndimayenda wolilalira tsiku lonse. Pakuti mchuno mwanga mutantha kwambiri palibe pa moyo mnofu mwanga. Ndafoka ine ndipo ndachinjirizidwa ndabangula chifukwa cha kumyuka mtima kwanga. Poyamba pano ndifuna nnene kuti anthu ambiri akhala akunena kuti matenda amene anadwala Davide anali wopatsirana monga chindoko. Koma pano sichithunzi chomwe tikuchipeza ayi. Taonani pa Genesis chapter 4 verse 23. Tikupeza mawa amene Lameke anali kudandaula kwa akazi wake chifukwa chakuti anali atapha munthu. Ndiye tchimo limeneli akulifanizira ndi tchimo lomwe anachita Kaini kupha mʼbale wake. Kotero kuti ndi tchimo ili lomwe linapereka ululu ku mtima wake monga mabala. Ndiye nkhani kunena kuti tchimo ndi chinthu choyipa chomwe munthu amachita ndithu mwadala. Tsono ndi mawu ameneyo chifukwa cha nthawi ndifuna kwa lero tilekeze pano. Koma timasanthula masalimo 36 kuyamba verse 1 ndi kulekeza 38 verse 8. Mmene taona zichithunzi cha woyipa ndi mdalitso wa mtsogolo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ubwino wake wati santhule Bible ndi umenewu kuti umatipatsa mpara utithe kusanthula mawu ena kapena machapta ena kapenanso mabuku amene nthawi zina timathawa kuwerenga patokha. Koma ukamvetsetsa wina ukutsogolera kusanthula nkumati kodi izi momwe zilili kodi, kodi zomwe zimachitika kodi, umakhala ndi chithunzithunzi chabwino kumvetsetsa mawuwa monga zakhalira lero pomva mawu akusanthulidwa ku masalimo 36 kufikira 38. Ndipo mprogramu yathu yosadira tizalowa mmasalimo 39. Koma ndikudziwa tomvera inuyo muli ndi mwayi woti mukhoza lumikizana nafe kudzera makeyala awa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena kutumiza email ku radio@twmw.org. Titokoze amene matumiza ma email ai nkhani zokoma kuti anthu makhani ma email address. Kulembera anthu ndithu ku radio@twmw.org. Ndipo pa internet programu ikupezeka pa ttb.twr.org/chichewa. Tikumbutsane kuti programu iyi imakufikani mokhulupirika kupatsani mpata inuyo ndine kutithe kusanthula mawu Mulungu. Ndipo pofunika kuyenda mmawuwo. Ambuya udaliseni zikomo.